zote tatu ni kwake. Mapenzi yaliumba mradi tupendane, hayakuumba mradi tulizani. Ukiwa mbali baby pressure yanipanda, walai tayari mimi nimesha data. Sasa hivi na enjoy your love, sitaki maswali.